toka zamani ulivyodai utoniacha. Leo iweje mama, unafusi kunikacha pasipo ujali. Juu ya pendo langu kwako unakosa raha, nafsi yangu ipo. Nakumbuka zamani ulivyodai utoniacha. Leo iweje mama, unafosi kunikacha pasipo kujali. Juu ya pendo langu kwako nakosera, nafsi yangu ipo juu yako. Naona hata nisingekuepo hapa, umenifunga kamba mbele yako sijiwezi. Mtoto umeundika unayejua mapenzi, umenifumba macho kutizama siwezi. Mapenzi bila wewe nakosa pozi, unataka nini kipenzi? Rudi nyumbani, sina thamani, sina kitu mfukoni, sina madini. Unanipiga chini, nipe nafasi, tulilinde penzi. Wambea wanafiki wote wawe kapuni, kwetu hawafiki, wanabaki na huzuni.
Come close to me girl, siwezi kuacha wende mbali. Na kukuwa zagami wakasili silari. Why mapenzi yana siri kani, baina moyo wako na moyo wangu ndo najua. Siwezi kuacha wende mbali, napokuwa zagami wakasili silari. Why mapenzi yana siri kali, baina moyo wako na moyo wangu ndo unajua.
Afya na uzima ananipa liye juu, ngao yangu ni hekima, ustamilivu liyo juu. Na wewe ndiyo tiba chakula cha moyo huu,
na wewe ndiyo tiba chakula cha moyo huu.
Tatizo sikujua toka mwanzo, kama unaweza change na kuleta huu mzozo. Unadai sifai eti kisa sivai tai, unataka divai asubuhi mkate na chai. Mkate na chai. Nimetumbukia katika shimo la mahaba, mwonekano wako wewe uloja huba. Unanifanya mini date popote ni kufuate. I love you so much, mimi kwako nimetachi, sito kuacha. Mimi nawe kama mapacha, nataka niwe nawe karibu simbali nawe. Wacha wapige kelele, mimi nawe tusonge mbele. Yeah, tusonge mbele.
Siwezi kuacha wende mbali, napokuwa zagami wakasili silali. Why mapenzi yana siri kali, baina moyo wako na moyo wangu ndo najua. Siwezi kuacha wende mbali, napokuwa zagami wakasili silali. Why mapenzi yana siri kali, baina moyo wako na moyo wangu ndo najua.
Yeah, moyo wangu ni kichaka juu yako, ndo mimi najua jinsi gani naifadhi penzi lako na moyo wako pia, ndo najua jinsi gani unanzimiaga. So come close to me girl,
come, come baby,
close to me,
come baby,
come close to me girl,
come, come baby,
close to me,
come, come.
I go by the name of Saxon Kitila,
yeah, come on.
Alongside the Alute Phil Guiz,
come on, come on.
Yes, 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 baby girl, come on,
come on.